Damutiala, Kimumuli Kutinani Lovalanitiala, Kimumuli Kutinani Mabi Balabala, Kimumuli Kutinani Wakazala Zala, when I want you to come, I want Faza Kuja, Useba Uno Sikonol Tokuto, Uno Vanigana, Umutio Mulu, Uno Dwelling and Dimana Makeke, Wau Dwala Oscaza Masikenge,
Amunu Kumutunda Mena, Akuna Soyeza, Amunu Kumutunda Mena, Palifasifa, Akuna Soyeza.
Sina komoki atilisti muniva langesi purumuki Zeni kufoseli zena kili kamani Katipeta muno nivalela kwa matokwani Nivona kulise muweza kama vomo Onafani katazi woki mutu alimumu Muno nivala ona cholo kusakwana Kona amokasha kwa famezi afaruswana Usike wawo na kuli utalifile Kukufumana mwaiche chwale fao nyelile
Amunu kumutunda mena Palifazifa Hakuna soyeza Amunu kumutunda mena Palifasifa, hakuna soyeza Kupira hande kilushwelo, kuli unyande na hape wakuseha Kupira hande kilushwelo, kuli unyande na hape wakuseva Kamunu kumutunda mena, palifasifa, hakuna soyeza Kamunu kumutunda mena, palifasifa, hakuna soyeza Kupira hande kilushwelo, kuli unyande na hape wakuseha Kupira hande kilushwelo, kuli unyande
Kandikona fokusina Wena soo vata ni kufeneza kutina
Tuba tutotu kuswa ni kanti atunangana Tuba takuno ipeanga fela fabukwana
Viva tivyevi umbini panganga majeji Chisize mwana masili ni chileka beji Muza keijei masinde madesaveji Unalwa ileka ye musabanga soseji
Kereka ota mwameto inge kanja Koka eza tulupi inge wakupula mwanja Ni marama inge kagayo kandongo Ni minwa na inge siringi chisesfa jono
Amunu kumutunda mena Palifasifa, hakuna soyeza Kamunu kumutunda mena Palifasifa, hakuna soyeza Kupira hande kilushwelo Kuli unyande na hape wakuseha Kupira hande kilushwelo Kuli unyande na hape wakuseva Kamunu kumutunda mena Palifasifa, hakuna soyeza Kamunu kumutunda mena Palifasifa, hakuna soyeza Kupira hande kilushwelo Kuli unyande
Kanguya simati Jose Vente Mujovi Wanjinga Triple K GSK Bruce Mac MG Hardman King Defoda I see you Davido Kamash
NKT1 Ken Paralisa Joa Mr. Frankie I see you Ilozi, I see you, Anita my baby, I see you.